Yeah, it's a boy King, the Hapa Hound, this representing Migori County, baby, let's go. Chene, yeah.
Sini wale wa mita, kato tukatita ma, hata tukilala nja, tunazidi kukoma. Hata tukilala nja, leo, iko siku tutanga. Hata tukilala nja, tunazidi kukoma. Hata tukilala nja, leo, iko siku tutanga. Matatizo na changamoto zimekuwa chungu nzima, na mtindo ni ule ule, wengine nyama, wengine mate, uwe na ngiri ama finje, muda wa sosi lazima ule. Changamoto na matatizo zimekuwa chungu nzima, na mtindo ni ule ule, wengine nyama, wengine mate, uwe na ngiri ama finje, muda wa sosi lazima ule.
Maskini jehuri banya sila kiyahudi, kama simo wapi mtu zada mwana lia juu baby. Yeah, kama komando na komana ka ngumu kama gumu, hapa ni kazi na sala salio, ndofango zima mapenzi pereka pemba hama kone kwa wadigu baby. Yeah, mnyonge hana haki hata ujua sheria vipi, huki kwa sajela selo mina waza senti moja, heri wewe bilolea kila siku kwa konyama mina baiku meza mati baby. Yo, alioni roga katengazi pati tau kupanda chati, hole wako liyo panga kupangua nilicho panga, round hii ni kunoma king dini mejipanga, bila gani taku mbaza toka panga baby. Yo,
sini wale wa mita, kato tukatita ma, hata tukilala nja, tunazidi kukoma. Hata tukilala nja, leo, iko siku tutanga. Hata tukilala nja, tunazidi kukoma. Hata tukilala nja, leo, iko siku tutanga. Matatizo na changamoto zimekuwa chungu nzima, na mtindo ni ule ule, wengine nyama, wengine mate, uwe na ngiri ama finje, muda wa sosi lazima ule. Changamoto na matatizo zimekuwa chungu nzima, na mtindo ni ule ule, wengine nyama, wengine mate, uwe na ngiri ama finje, muda wa sosi lazima ule.
Yo jo,
Kindi ni aje hapo?
Ni poa jo.
Life ya Nairobi unaonaje bro?
Ni kugumu manze, wanasema tumeze mate wao wakule nyama baby.
Lakini tunawambia, uwe makanga ama wa mijengo, usikate tamaa, kila siku Mola anakuona. Kaza buti bro, kaza buti.
Ni kukoma mpaka kieleweke.
Ndio mtindo, ndio mtindo. Jalali anatuona kila siku.
Zia, ipo siku tutafika tu.
Hey, nigga dos hapa, tuko na King D from Uhuru Bay.
Yeah, hapa ndani ya Pius Records, watajiju. Randini kunoma jo, tende.